Ziningi izinto esesichazile ngale ndaba yokuthi uJesu mayebuya kuzokwenzakalani ebizwa nge-eschatology. Namhlanje ngifuna ukusummarize ekakhulukazi indaba yama-views ahlukahlukene. Ngifuna ube nesithombe-ke esiphelele sokuthi kwenzakalani kusukela manje kuze kufika ekugcineni. Iziphi izinto uNkulunkulu asambulele zona. Inhloso yami-ke ukuthi okokuqala si-understand ukuthi le mbono ehlukile ekhona maqondana ne-eschatology kusuke kudalwa yini, abantu basuke bebonani, imaphi lamavesi abantu abasuke bewabona agcine holela ukuthi kube nokungaboni ngeselilodwa. Ngiyafuna futhi wazi ukuthi ikuphi la okufanele sibe nesineke khona omunye nomunye, ikuphi la okufanele siqhathululane khona. Khona ama-views okungafanele sidlelane nawo, kodwa akhona ukuthi noma engafani nawethu sikwazi ukubekezelelana njengabazalwane. Indlela engifuna ukuqhamukela ngayo-ke, ngifuna ukuqala ngikubonise eyami i-understanding yokuthi njengoba sinamhlanje nje kumele ngabe silindeleni maqondana nokubuya kukaJesu, iziphi zehlakalo ofanele zenze, zenzeke izolandelana kanjani until kuze kufike ekugcineni. Bese ngikunikeza amanye ama-views abalulekile, ajwayelekile, ozohamba uhlangane nawo. Ngisho nokuthi mina yini ngingaboni njengawo ngokwezwi likaNkulunkulu, kodwa ngizofuna ukukuvezela ukuthi wona suka ethini, ngoba ngiyazi bakhona abaningi nala kunina njengoba sihleli nje esingavumelani maqondana nendaba ye-eschatology. Bese ekugcineni ngisho ukuthi imaphi ekukhanyeni amukelekile njengebandla esingangavumelana kukhona, kodwa still sibe ndawonye. Ikuphi la singeke sikwazi khona ukuphilisana uma umuntu kuthiwa une-view enjalo ngeyindaba zokuphela kwey'khathi. Ngizokufundela amavesi amaningi. Inhloso yami akusikhona ukuwachaza namhlanje ngoba okukuningi sesikuchazile. Inhloso yami ukukutshela nje ukuthi sikholwa yini kuqhamukaphi, sikholwa yini kuqhamukaphi. Ngizokhomenta nje kancane lapha nalapha kumavesi, kodwa ngizowafunda abe maningi. So uma ungasiye umuntu okwazi ukuvula asheshise, ungilalele nje ngizokufundela wonke amavesi. Ngokatheology, le ndlela mina engi-understanda ngayo iBhayibheli lambula ukubuya kukaJesu ibizwa nge-historic premillennialism. U-historic uchaza ukuthi ngokujwayelekile ibandla masibuke emlandweni iyona view ebijwayelekile le bandleni. U-premillennialism, u-pre uchaza ukuthi uJesu ubuya ngaphambi, u-pre uchaza ungaphambi, u-millennial iminyaka eyinkulungwane, 1,000 years. So uJesu ubuya ngaphambi kweminyaka eyinkulungwane, okusho ukuthi siyakholwa ukuthi ikhona iminyaka eyinkulungwane uJesu azofika azoyibusa emhlabeni. So ke u-historic premillennialism ukholwa yilokho. Thani-ke ngikuchazele kafishane ukuthi kukhonani ngaphansi kwayo. Into elandelayo ngokwe-understanding yami nale view le ukuthi sizobona lo uPaul ambiza ngomuntu wesono, umuntu ongenamthetho, the man of lawlessness. Sibone nalokhu kuhlupheka okukhulu uJesu athi kuzokwenzeka. Ngikholwa ukuthi lezo zinto eyi-next kwi-calendar likaNkulunkulu ngokwasemhlabeni. Ndawo qale ngifuna ukufundela kuyona engenza ngikholwe kanjalo u-2 Thessalonians ku-chapter 2 uverse 1 uthi mayelana nokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu nokuthi sibuthane emthina kuyona. Siyanxusa bazalwane ukuba ningasheshi ukuxoveka emqondweni wenu, futhi ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi yokungathi ivela kithi sengathi usuku likaKristu selifikile. Makungabikho muntu onikhohlisayo noma ngayiphi indlela ngokuba aliyukufika usuku. kungakafiki kuqala ukuhlubuka nokwembulwa komuntu ongenamthetho indodana yembubhiso. Bese uma wehlela kuverse 8 kulapho ke eyakwembulwa khona lowo ongenamthetho eya kumqothula ngomoya womlomo wayo inkosi uJesu imbubhise ngokubonakala kwayo mhla ifika. Aluyi kufika usuku likaJesu engakaveli lo ongenamthetho. And mayesevelile ngeke abulawe abantu. Kuverse 8 uyobulawa inkosi uJesu mhla ifika. Umbuso walendoda okuthiwa ayinamthetho uyoqedwa ukufika kukaJesu. Ngakho lamavesi ngu-understanda njengokuthi asitshela ukuthi uJesu akazukubuya kungakenzeki lokhu. Ngizokuchazela ukuthi abanye bawubona kanjani mase ngifike lapho. Indawo yesibili enginikeza lo mqondo ohambisana nale ndaba ukuthi kufanele kuvele kuqala lo muntu ongenamthetho uMatthew 24. Uverse 15 wakhona uthi ngakho ke uma nibona amanyala anyantisayo akhuluma ngawo uDaniel umprofethi emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele ukuthi kusho ukuthini emlokho. Uma ngibheka kuDaniel ngibone ngathi ukhuluma ngayo le ndoda uPaul akhuluma ngayo kwabaseThessalonica. Verse 17 ophezu kophahla lwendlu makangehli ukuyothatha okusendlini yakhe. Osensimini makangabuyele emumva yothatha ingubo yakhe. Maye kwabakhuleleyo nabancelisayo ngalezo yinsuku. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika noma ngesabatha. Ngokuba uverse 21 lo ngikubona manje. Ngokuba kuyakuba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje futhi olungasoze lwaba khona. Ukuba lezo insuku beyingafinyezwanga bekungesindiswe muntu kodwa ngenxa yabakhethiweyo ziyakufinyezwa. Kuzofika le ndoda engenamthetho, ekufikeni kwayo kuzofika nokuhlupheka okungakaze kube khona before futhi okungasoze kwaba khona after. Lelo vesi lingenza ngikholwe ukuthi lento ekukhulunywa ngayo yinto esazoba khona, akuyona into esiyenzekile in the past. And then ke lezo insuku ziyofinyezwa ngoba ukuba ayifinyezwanga impela besiyogcina sihlubukile sonke, abayo bephila ngalezo yikhathi babeyohlubuka bonke ngenxa yobunzima beyinhlupheko eziyobe zikhona. Incwadi yesambulo chapter 13 ikhuluma nge-beast, ngesilo isilwane esaqhamuka olwandle. Ngicabanga ukuthi naso sikhomba yena lo muntu lo okuthiwa uyeza on the world stage. Khona umbusi iBhayibheli elimkhombayo osazovela athatha amandla ombuso azenze uNkulunkulu ahlukumeze ibandla kube nokuhlupheka okungakaze kube khona before futhi okungasoze kuyoba khona, oyoqedwa umbuso wakhe ukufika kukaJesu. And uyobusa isikhathi esifishanyana uDaniel ukhomba sengathi u7 years. Nencwadi yesambulo ikhulume ngathi u7 years, whether u7 years ngqo noma khonjwa nje isikhathi esifishane singakuxoxa lokho kodwa izoqhamuka isikhashana. Angizikwafunda la kodwa uverse 1 kuye lapha ku-8 iveza le ndoda esazoqhamuka. After yona uJesu uyabuya njengoba sibone le ncwadi yabaseThessalonica. UJesu uyena oyofika azoqeda umbuso wayo. Lokho sikubona ngokucacile kwisambulo 19. Uverse 11 ngase ngibona izulu livulekile. Nanto ihashe elimhlophe nogibele kulo obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo, uyahlulela futhi ulwa ngokulunga. Amehla akhe anjengamalanga bomlilo, ekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi negama elilotshiwe elingaziwa muntu ngaphandle kwakhe uqobo. Wayembethe ingube eculiswe egazini, igama lakhe ngulizwi kaNkulunkulu. Phela konke kungabaza lapho uthi kukhulunywa ngobani mase kushiwo njalo ngithi. Kuverse 14 amaviyo empi yasezulwini amlandela egibele amahasha amhlophe embethe ilinen elicolekileyo elimhlophe nesihlanzekileyo. Emlonyeni wakhe phuma inkembe ebukhali, ukuze ashaye izizwe ngayo uyakuyibusa ngentonga yensi emyensimbi yena anyathele isikhamo sewayini lento ukuthela uyolaka likaNkulunkulu somandla engutsheni yakhe nasethangeni lakhe kulotshwe igama elithi inkosi yamakhosi nombusi wababusi verse 19 ngase ngibona isilo amakhosi omhlaba kanye nempi yawo kubuthene ukuze balwe nalowo ohlezi ehashini nempi yakhe Jesu yehla kuvuleka amazulu yehla lendoda ibibusa ebizwa ngesilo ibizwa ngomphiki Kristu noma leya ncithakalo yembubhiso uDaniel akhuluma ngayo iyambona uJesu ehla kubuswa nemhlabeni ihlanganisa impi namakhosi omhlaba bayolwa naye bazama ukuvikela umbuso wabo kuverse 20 silo sabanjwa kanye nomprofethi wamanga osilekelelayo oholi inkolo yale yokukhonza lomuntu njengonkulunkulu wabanjwa nomprofethi wamanga owenza ibonakaliso phambi kwaso abadukisa ngazo labo abamukela uPaul wesilo nabakhuleka emfanekiseni waso labo bobabebaphonswa bephila echibini lomlilo elivutha isibabule abantu bokuqala abayongena esihogweni laba njoba bonke abanye besasehaidis baphonswa echibini lomlilo kuyophela kanjalo ngabo ngisenama ngithi bangcwele ngilindele ukubona kuqhamuka le ndoda ithatha amandla emhlabeni ilekelelwa usathane kwenziwa imangaliso kuqalwa inkolo entsha kuhlukunyezwa amakholwa emva kwalokho uJesu uyabuya uzoqeda ngaleyo nto ubamba le ndoda nomholi wenkolo yayo ubaphonsa esihogweni bese emva kwalokho kuchapter 20 khona la kwisambulo usathane uyaboshwa kuverse 1 ngase ngibona ingilosi yehle ezulwini esandleni sayo iphethe isihluthulelo sakwalasha neketanga elikhulu esandleni sayo yambamba udrago inyoka endala umhlebi nosathane yambopha iminyaka eyinkulungwane usathane uyaboshwa for 1,000 years yamphonsa kwalasha yamvalela phakathi yavala ngcingo ophawu ngaphezu kwakhe ukuze angabe sayidukisa izizwe iziphele iminyaka eyinkulungwane emva kwalokho kumele ukuba akhululwe okwesikhashana ngikhole ukuthi akusikhona ukuboshwa kukasathane lokhu okwenzekayo mbijana since uJesu afika ukuze sikwazi ukushumayela ivangeli kodwa ngibone ngathi kukhulunywa ngokususwa kwakhe emhlabeni ayovalelwa ukuze angabe saba ne-influence emhlabeni angabe sakwazi ukudukisa muntu njobe badukisa manje abantu okuyinto engibona ukuthi isakwi-future akuyona into ekhona manje after umphiki Kristu ebulewe uJesu uJesu eze emhlabeni usathane uyoboshwa avalelwe for iminyaka eyinkulungwane then ke kube lesikhathi sa 1000 years uJesu ebusa emhlabeni kanye nabangcwele akhunywa ngaso kuverse 4 khona la chapter 20 ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo banikwa amandla okwahlulela ngabona imphefumulo yalabo ababenqunywe amakhanda ngenxa yobufakazi ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu nalabo abangakhulekanga kusisilo nasemfanekisweni waso nabangakwamukelanga uPaul waso emabunzini abo nasezandleni zabo baphila noKristu iminyaka eyinkulungwane abafileyo ababesele abavukanga kwaze kwaba sekupheleni kwale minyaka eyinkulungwane lokhu kuvuka kokuqala soke uJesu mayisebuyile anqobela umphiki Kristu abopha uSathane uvusa abazalwane emathuneni kuthiwa kuvuka bona kuqala laba bangakholwa abavuki ngaleso sikhathi kuvuswa laba abakholwayo and then ke bazobusa kanye noJesu phezu kwabo bonke labantu abangakholwa abangafanga ngesikhathi uJesu efika ngoba mayifika ubulala umphiki Kristu nempi yakhe bonke abanye abantu bebengekho part of i-army basasele bengakholwa benjalo sekuvuswa abazalwane and then ke bayabusa la phezu kwalabantu uthi verse 6 ubusisiwe futhi ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala kulabo ukufa kwesibili akunamandla ngeke baye esihogweni kodwa baya kuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane yilento ye-millennial uma uzokukhulunywa ngeminyaka eyinkulungwane ithathelwa la kula mavesi lawa ukuthi uJesu sazobuya azobusa emhlabeni kanye nathi sesivusiwe for 1,000 years besakhona abantu abangakholwa kungakabi ukuhlulelwa and then ke ngasekupheleni kwe-1,000 years usathane uzodedelwa futhi akhumbula ube boshiwe. Uyadedela usathane uvukuza labantu abangakholwa basasele uqala ukuvukela umbuso kaKristu kubona. Ukubona kuverse 7 lokho. Kuyakuthi lapha isiphelile iminyaka eyinkulungwane usathane akhululwe ejele akulo. Uyakuphuma yodukisa izizwe emagumbini amanomhlaba uGogi noMagogi uyakuyiqoqa ukuba ziyokulwa ziyakuba njengeyinhlabathi zolwandle zaseyikhuphukela phezu kobubanzi bomhlaba igcwala yonke indawo baningi labantu zazungeza ikamu labangcwele nomuzi othandiweyo bazungeza labazana abahlezi khona kwase kwehla umlilo uvele ezulwini wazidla wayiqeda washisa bonke abantu umlilo usathane owayidukisa waphonswa echibini lomlilo nesibabuli lapho kukhona isilo nomprofethi wamanga. Usathane is the third person. Usathane ingilosi uyaphonswa laphana owesithathu ungena echibini lomlilo lapho beyakhlushwa khona imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. Ila isiphetho sikasathane sikhona. So uJesu ubuyile bavuswa abazalwane. Sathane boshiwe babusa for 1,000 years. Makuphela 1,000 years uyadedela usathane uvukuza labantu abangakholwa kade kubuswa phezu kwabo bavuka umbhejazane bathi bazolwa noKristu nabazalwane. UNkulunkulu wehlisa umlilo ezulwini bayasha bonke bayafa bonke ngomlilo. Usathane uyathathwa ufakwa esihogweni bese la izinto ziyangasemaphethuleni bayahlulelwa ke manje bonke abantu angisebebuleke bonke ngomlilo bazovuswa ke bonke bamiswe phambi kaNkulunkulu bahlulelwe verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholakalanga indawo umhlaba yaphela indawo indaba yawo uPetrus esithi uNkulunkulu uyawushisa uqede kumisa isihlalo sobukhosi umhlaba uyabhujiswa. Kuverse 12 ngabona abafileyo abadala nabancane bemphambi kwesihlalo sobukhosi ukuthi bavusiweke manje bonke labantu akade befile bengakavuswa ekuvukweni kokuqala bonke labantu abangakholwa. Kwase kuvulwa incwadi nenye incwadi yavulwa okuyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo nolwandle lakhipha abafileyo kulo babedliwe oshaka begwilizile baphuma. Ukufa neHadesi nakho kwakhipha abafileyo bonke abantu babesaseHadesi abesebefile bayaphuma eHadesi banikezwa imizimba emisha nabo. Bahlulelwa kwaba yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo lokhu kuwukufa kwesibili ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswa ngelotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Then ke isambulo sokugcina uNkulunkulu asambulela sona kuchapter 21 ukuthi izinto ziphetha kanjani. Udala umhlaba omusha, udala izulu elisha bese sihlala ngentokozo kulona forever and ever. Kwisambulo 21 verse 1 ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile nolwandla lisekho. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi ithabanekele likaNkulunkulu likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena abe uNkulunkulu wabo. Uyakuzesula zonke iy'nyembezi emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, ukudabuka, ukukhala, ubuhlungu akusayi kuba khona ngokuba okokuqala kudlulile. Ohlele esihlalweni sobukhosi wayesethi manje ngenza konke kube kusha, wathi loba ngokuba lawa mazwi athembekile futhi aliqiniso. Amen. Le ndlela yoku-understanda iy'khathi zokugcina ibizwa nge-historic premillennialism. Uma uyigagula ngamagama khona aka-theology, sikhole ukuthi nazi izinto ezilandelayo. Na kunendlela ezintathu ezinye engifuna ukukuchazela zona abanye ababona ngazo. Eyokuqala ibizwa nge-amillennialism. U-a into ephikisayo isho ukuthi ayikho i-millennium, awukho, ayikho iminyaka e-1000 esakhona in the future. Ba understand ukuthi iminyaka e-1000 ichaza isikhathi sebandla esiphila kusona, ayikho eminye esizoyilindela. Lokho okunye sicishe sihambisane kukhona, noma kwenzeka-ke ama-variations akhona, kube khona ukwahluka okuthize okuba khona. Kodwa umehluko omkhulu ulowo ukuthi le minyaka e-1000 babona bona ukuthi ilesikhathi esiphila kusona, isimbolikhi makukhulunywa ngayo ku-Revelation 20. Ngakho indlela bona abazochaza ngayo umlando mawuqhubeka. The next thing ezokwenzeka uqhamuka kuka Jesu esezothatha amandla phezukomhlaba kwahlulelwa abantu abangakholwa bayiswa esihogweni uNkulunkulu adala umhlaba omusha nezulu elisha bese siphila ingunaphakade noNkulunkulu azikho lezinye izinto kade ngiyibala mama phakathi indlela ababona ngayo so isimple iview yakhona uJesu uyabuya qedwa yonke into ngomhlaba bese singena kulesimo saphakade esongena kusona. Amanye amavesi enza babone kanjalo ngikufundele nje uJohn chapter 5 babona sengathi iBhayibheli malikhuluma ngokubuya kuka Jesu lijwayele ukuhlanganisa zonke izinto lithi zenzeka kanye kanye mayibuya uJesu kuvuka abafile bonke kuqedwe ngendaba yomhlaba ababoni lokwahlukana kokuvuka kwabantu kade ngikhuluma ngakho mina uqale kuvuke abakholwayo kuphele 1000 years kuma kuvuka abangakholwa babona sengathi kwenzeka kanye kanye ngakho lowa 1000 years kushuthi usymbolic into eyenzeka manje ku John chapter 5 verse 28 ungamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayayiba underline bonke bonke abasemathuneni bayakulizwa iphimbo layo indodana kaNkulunkulu abenze okulungileyo baphume baphumele ekuvukeni kokuphila kuthi abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Uyalibona ivesi uJesu uyoqhamuka amemeze ngephimbo elikhulu bonke abasemathuneni bayakulizwa iphimbo lakhe bese abenze okulunga bavukele ekuphileni abenze okubi bavukele kulahlweni. So ke abanye abazalwane babona sengathi amavesi afana nalawa khona namanye aveza ukuthi uJesu mayibuya wonke umuntu uyovuka at the same time abanye ekuphileni abanye ekulahlweni kodwa hayi ukuthi kuyoba khona igap between ukufika kuka Jesu nokuvuka kwabantu abakholwayo nabangakholwa. So ke ngiyafuna wazi ukuthi babona kanjani ukuze uyihloniphe iview ungaboni sengathi hayi labantu bahlanekezela iBhayibheli ngoba kungenzeka ngempela ubukele livesi ubone ngathi lisho njalo kodwa eyami understanding ukuthi leli vesi alizami ukunikeza ama details lithi nje uma uJesu ebuya abantu bayovuka emathuneni lingakunika ama details ukuthi kanjani exactly and iBhayibheli liyakhuluma kanjalo ngezinye izikhathi likhuluma elisummarize kwezinye indawo bese liyakunikeza imniningwane ngakho mina ngibone ngathi nje isummary le bese uRevelation 20 ehlakaza kahle ukuthi iyokwenziya kanjani lento esummarizeiwe la ngi understand kanjalo soke u 1000 years kubona uma maphakathi lapha na verse 29 mayithi abenze okulungile baphumele ekuvukeni kokuphila babuse kanye noJesu for 1000 years uSathane eboshiwe ngikulanda ku Revelation 20 ngizokufaka la bese ke kuvuke nabangakholwa ngi understand kanjalo la kodwa ke bakhona abazwane bethu abangaboni ngaleyo ndlela enye into ebenza babe nenkinga nalento ukuthi kuno 1000 years wokubusa kuka Jesu phezukomhlaba kusakhona abantu abangakholwa ileyo nto leyo ukuthi abazalwane asebevukile emathuneni bazophila kanjani nabantu abangakholwa. Uyayibona inkinga sivusiwe sinemizimba emisha sesifana noJesu kodwa kusanabantu abangakholwa la esiphila nabo babone sengathi no lento ayihlangani kahle ayenze kahle yona izwakali kahle nakumina kodwa ke ngibona iBhayibheli ifundisa ku Revelation 20 futhi ke singakhohlwa nokuthi uJesu esevukile ethuneni uke waphila emhlabeni for 40 days niyakhumbula wavuka ethuneni wasemhlabeni for insuku eziwu 40 before wakhuphukele ezulwini bembona abafundi bakhe soke kuyenzeka ngokwe design kaNkuluNkulu ukuthi abantu abaglorified bakwazi ukuphila nabantu abayizoni ngalowa 1000 years siyobe sesiphila kanjalo sisemzimbeni emisha sinoJesu sibusa phezukwabo labantu bengakholwa benjalo abanye ababamba le view ye millennialism bathi kungenziya kanjani uJesu esemhlabeni kodwa abantu baqhubeke bengakholwa ngeke nabantu baphenduke bonke uma sebembonile ehla ngamafu sebenobufakazi bonke nangu la uJesu emnaba nalabazalwane ngempela ibikhona lento yabo bangaqhubeka nabantu bangakholwa impendulo ukuthi yebo bangaqhubeka bangakholwa abantu ngoba ngithi uyakhumbula noma amasosha sebatshela abapriesti abakhulu ukuthi uvukile besikhona besithi sivalile sigadile kwaqhamuka ingilosi yasusitshe ubengengasekho uvukile bathi shh babanika imali bathi ningatsheli umuntu. So ke isono sijulile enhlizweni yomuntu, umuntu uyagoloza sebethe chithisaka ubufakazi noma uNkulunkulu bengavela avele ngekhanda esibhakabhakweni athi mina ngikhona, bangagoloza still abantu. Akusikhona ukushoda kobufakazi yokwenza abantu bangakholwa, ukuthanda kwabo izono zabo okubenza bangafuni ukuphenduka. Abanye bathi bona labantu abakholwa i-amillennialism bathi asibone ukuthi ngabe yini isizathu sa 1000 yethu uJesu ubuyile ibandla livusiwe manje kulindweni ukuthi kungasi singangena emhlabeni omusha nezulu elisha sibuse ingunaphakade. Why wait for another 1000 years? Isikuphi isidingo? Nami anginayisho kahle kodwa ngiyabona 1000 years ubhaliwe ezwini. Kodwa futhi uma usufunda usuphenyisisa zikhona izinto oyibonayo ukuthi kungenzeka ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuzenza ngalo 1000. For example, encwadini yesambulo kuchapter 2 uverse 26 wakhona uJesu ukhuluma nebandla elithize la ngithi elasePhiladelphia. Futhi kuverse 26 onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni ngiyakumnika ilungelo lokubusa phezu kwezizwe. Uyakuyibusa ngentonga yensimbi ziphihlizwe njengezitsha ezibunjiweyo. Uma ucabanga ngentonga yensimbi ucabangani? Cabanga indluzula eh? Uyakuyibusa ngentonga yensimbi ziphihlizwe njengezitsha ezibunjiwe. Ngathi labantu izizwe ziyobe zinjengebumba buyibuye iphihlizwe labantu ababusayo kanye noJesu ngoba mhlambe seyigoloza. Onqobayo nogcina imisebenzi yami abazalwane labo kuze kube sekupheleni ngiyakumnika ilungelo lokubusa phezu kwezizwe. Webazalwane, iyokwenzeka nini lento uma ingekho imillennial? So ke ngibona uNkulunkulu lasengathi ufuna ukusinikeza the last word ukuze abantu mabethi kuyogcina thina. Ngathi uNkulunkulu unayo leyo plan yokuthi ake bangaqali baye esihogweni, ake nibuse nje phezu kwabo bantu bami. Ngizwa leli verse leli. So kungenzeka ukuthi millennium indlela kaNkulunkulu yokukhombisa abantu abangamfuni ukuthi ibikhona lento yabantwana bami. Njoba kade nibahlukumeza, manje nizobuswa ibonake benibusa ngendluzula manigoloza ngentonga yensimbi. Okunye okungenzeka ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ufuna nje naye ukuyiphendulela kubantu abambeka icala. Abantu almost bonke abantu abangakholwa babona ngathi uNkulunkulu unendluzula ngesihogo, u too much. Ubengeke nje mhlambe ke abashise noma mhlambe for 1 year nake. U forever abantu besha isihluke singake sani. Bakhuluma kanjalo abantu, ikhuluma kanjalo igila mkhuba mase ibanjiwe. Kulungile phela ngolodwa manje sengaze ngidilikelwe ijele umuntu ebulela umuntu. Kodwa uNkulunkulu ngibone ngathi ufuna ukuyiphendula ngoba abantu bacabanga ukuthi mawungase ubathatha abantu bafake esihogweni for 1 year wonke umuntu uyobe eseyisola esephendukile esethanda uJesu esefuna ukuba kanye noNkulunkulu ezulwini. Kanti akusinjalo, lo 1000 years uyoyiprova leyo nto ukuthi noma uJesu angafika emhlabeni abuse ngobulungiswa bambone ngamehlo nabantu bakhe babone konke ukulunga kwakhe nombuso wakhe emnenala eyoba khona ngesikhathi uJesu ebuya, kodwa still abantu kujulile ukuribhela kwabo against uNkulunkulu. Abamfuni uNkulunkulu abantu. Maye ngabanika ichance bangambulala uNkulunkulu ngoba bayifuna indlela zakhe, benze njalo kwindodana kaNkulunkulu. Abasoze bashintsha noma ungabafaka 100 years esihogweni, bayophuma esihogweni bemusho ngenhlamba uNkulunkulu. So ke lo 1000 years uyoyiprove uirubber stamp leyo nto uthi akusona isihluku, yinto abayideservayo, ayikho enye into engenziwa ngoba phela ngeke uyise amahlubuka ezulwini. Nokuthi ke bancwele uNkulunkulu nayo lento yakhe yokurevela izinto kancane kancane. Akathandi uNkulunkulu ukuthatha yonke into ayithi mba etafuleni at one time. UNkulunkulu onjalo nje. Ufika udala uAdam noEva bengenasono, avume bawele esonweni, ahinte ukuthi indodana yayo wesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. Kodwa kungazi ukuthi ukhuluma ngani ngokucacile. Uyambona nangebi ebizwa uAbraham. Athi kaAbraham uyomenza ubaba kwezizwe eziningi. Kodwa kanangani? Akubonakala ukuthi kanjani? Ahamba hambe amnikeza uIsaka ngempela. UIsaka uzala uJakobe, uNkulunkulu okhe yabona ukuthi siyeza ke lesizwe manje. Athe suku bebafake Egypt for 400 years bese Egypt. Kuma uNkulunkulu lethu Mose ezobakhipha khona bayesezweni lesithembiso. Kancane kancane uNkulunkulu uyathanda lokho ehluba into zakhe ehluba kancane akasambuleli yonke into at the same time kuze kufike isikhathi sokufika kaJesu. Naye mayeza uJesu kwakuthi uyeza uzothatha amandla phezu kombuso wonke. U-Israyeli abuye endaweni yakhe ekhanda lezizwe. Kodwa mayifika akafune kuthatha amandla uzofa. Yabona uNkulunkulu nayo lento yokubuya surprisane ahinte ukuthi khona into enje ezokwenzeka kuIsaya kodwa ingacaci kahle ukuthi njani ngempela mayifika uJesu angabi lento abayilindele. Nathi singamangali bathando. Ma inkosi ibuya kunokuthi kuvele kuqedwe yonke nesikhathi esodwa uNkulunkulu bese faka lo 1000 years nje before singene kwi final state. So ke inkosi ibuya izenze izinto ngaleyo ndlela. Amen. Angisazi ukuya kulamanye amavesi. Khona namanye amavesi othi ma wafunda ungaboni ukuthi lento ingafezeka kuphi except kulo 1000 years njengaleliyana nje ekade lifunda ithi kubambele elinye emkafishana ngizukuya kwamanye. KuIsaya 65 uverse 20 wakhona uthi kusukela lapho akusayi kuba khona usana umntwana oliyophila izinsukwana nechegu elingayi kuyigcwalisa izinsuku zalo. Ngokuba oyakufa eneminyaka eyikhulu 100 years yobudala uyothathwa njengosemusha nalowo ofa engakahlanganisanga eminyaka eyikhulu kuyakuthiwa uqalekisiwe. Uyayizwa leyo nto? Khona isikhathi esizayo ayokuphela ama miscarriage ngaso. Azikho neingane eziyofa zincane. Amakhehla wonke ayophila izinsuku ezinde. Uyakhumbula ukuthi ekuqaleni yake yaba midi iminyaka yabantu Adam wafa eno 900 and something. Kuzwala sengathi uNkulunkulu uthi uzoletha into enjalo futhi. Abantu bayophila izikhathi ezide, oyakufa neminyaka e 100 yobudala kuyothiwa hey wazwa shona esemncane umuntu. Oyofe ngakafika 100 thiwe kazi ubenzeni maye uNkulunkulu bemqalekisile. Shuthi njobe kuphila ama 100 eminyaka kodwa kusafiwa. Niyayibona leyo nto? Into engafani nemanje kodwa futhi akusiyona i-final state le ngoba kusafiwa ngezikhathi zokugcina ezulwini. Mase kudala izulu esho umhlaba omusha la kuyobe kusafiwa. The only explanation engayithola ukuthi lento okukhulunywa ngayo yemillennium le. Labantu abangakholwa bayobe besakhona lapho kwimillennium isibusa phezu kwabo kodwa somehow uNkulunkulu uyokwenza iminyaka bibe mide mhlambe kuyoshintsha umhlaba mbijana kubuyele kulesa sikhathi seminyaka emide abantu bengafi masinyane kodwa besafa abantu. So ke akhona namanye amavesi anje bazalwane enza mina hayi ngoba nginochuku kodwa ngikholwe ukuthi ukhona ngempela 1000 years wokubusa emhlabeni. Amen. So ke ebengiphendula igenge yami ye-amillennialism. Ni-understand i-amillennial awukho 1000 years siphila kuwona manje asingawulindeli bayaye babone kanjalo kodwa ke siyabahlonipha. Abaningi benuke bakule engizokhuluma ngawo manje bizwa nge-pre-tribulationism. Pre again ngaphambi, u-tribulation ilesa sikhathi sokuhlupheka okukhulu okusazofika. Labazalwana ke babona sengathi uJesu uzobuya pre lesiya sikhathi, hayi after sona. Ngakho ngamanye amazwi into efanele silindele elandelayo akusikhona ukufika kwalesa sikhathi sezinhlupheko kodwa ukuthi uJesu abuye ngasese ahlwithe ibanzi bese siyaqala ke isikhathi sezinhlupheko aphinde abuye ekugcineni. UJesu esezosetha phakelo wa 1000 years babona kanjalo labazalwana. Nami ngakhula ngifundiswa kanje. futhi abaningi abazwana bese nasemabandleni ezidlana nawo bakholwa ileview le ababona njengami kahlahle singcosana noma ukuthi upersuaded ngalento ebengibiza ngepre onge historic premillennialism kodwa abantu abaningi nalanje banhleli nje bakholwa ipretribulationism. Now into oqale ngifuna uyazi ngale view le njengoba ungekho lo historic ukuthi iqale ukuba khona ebandleni ngama 1800s so ke in nge 19th century kunomfundisi wase England owayenza yaduma kakhulu yajwayeleka ngama 1800s njengoba igcwele kangaka manje ijwayelekile nezinto ezisanda kuvela ukuthi zithatha imomentum ibandla ubuningi balo likholwe izona kodwa yintsha so ke kubeke lokho at the back of umqondo wakho ngokomlando webandla. Into eyenza abanye babone ngale ndlela yokuthi uJesu uzobuya kabili sofika buye engakafika umphiki kristu asihluthe ngasese kusala abantu abangakholwa umphiki kristu abahluphe abuye uJesu ekugcineni azomnqoba bese singena ku-1000 years. Into yokuqala ukuthi bakholwa ukuthi kufanele ibandla no-Israyeli kuhlukane akubi into eyodwa ibandla no-Israyeli anginaso isikhathi sokungena kulawo ma-details kodwa noma lento bengifuna ukuyibona ngoba ngikhule emabandleni anje mina bazalwana kumnandi ukuhluka kumnandi ukuhambisana nabantu abakhulisayo eyingayicinga lento akufiki kumina ukuthi konje ngimhlukanisa kanjani u-Israyeli nebandla uma ngibuka Ephesians chapter 2 ngibona ukuthi ziyinto eyodwa manje wadiliza udonga lokwahlukana wenza both one uJesu and ngibona ukuthi kuqhubeka kanjalo u-Israyeli osindisiwe abazwana abasindisiwe bandawonye njengebandla angisiboni isidingo sokwakho kwahlukana such that lo wa 7 years we tribulation kumele kube ka-Israyeli wodwa ibandla kufanele liqale lisuswe before uqhubeke. The only thing u-Israyeli ahluke ngayo going forward ukuthi uthenjisiwe kuRomans 11 ukuthi uNkulunkulu sazomsindisa uma uJesu ebuya u-Israyeli uzosindiswa wonke. Romans 11 verse 26 into engathenjiswanga ezinye izizwe kodwa uJesu mayibuya uzosindisa wonke amaJuda ayobe ephila ngaleso sikhathi ngoba okwamanje usa uphuphuthekisile esafuna ukusindisa thina esingasiwona amaJuda kodwa ngokubuka kwamizwi kaNkulunkulu ngibona ibandla noIsrayeli kuhlanganisiwe ekufeni kaJesu. Nalelinye ivesi elenza abazwana bethu abaningi bakholwe lento kwisambulo 3 uJesu ukhuluma nebandla lase elakuphele ngitshe lase Smyrna noma ngaphosisi oyona Philadelphia le uthi ngokuba uligcinile izwi lami wabekezela nami ngiza kukulonda ngehora lokulingwa eliya kufika emhlabeni wonke ukulinga bonke abahlala kuwo bathi abazalwane ngenxa leli vesi uNkulunkulu ngeke avume ezidlule kuloba bunzima obungasoze bakhona before futhi obungasoze phinde bekhona uyosikhipha uNkulunkulu nangethembisa la ukuthi uyosigcina kuleli yahora lokulingwa eliya kufikele emhlabeni wonke bakholwa kanjalo kodwa angibone ngahlele ivesi lifundisa leyo nto. Okokuqala ukhuluma naleli bandla lasePhiladelphia la uJesu uthembisa ngeinhlupheko ezazikhona ngalesa sikhathi ukuthi uzoyigcina kuzona futhi manje uzoyigcina angibone ngathi uchaza ukuthi uzobasusa einhluphekweni ngibona ukuthi uchaza ukuthi uzobalekelela bephakathi einhluphekweni ukuze bakwazi ukubekezela ngoba iyona pattern yeBhayibheli leyo esibonayo ukuthi uNkulunkulu uyavuma abazwana badlule einhluphekweni abagcine kodwa ukuthi banga backslide ngenxa yeinhlupheko ngiunderstanda kanjalo la. In fact mabuku John 17 uJesu uthi verse 14 ngibanikile izwi lakho ethandaze umhlaba wabazonda ngokuba bengesibo abawo nami angisiyo umhlaba angicela ukuba ubasuse emhlabeni kodwa ukuba ubavikele komubi keep them from the evil one. UNkulunkulu uyakwazi ukusigcina engasusanga nezo bathandekani anivumi manje ngoba ngikhuluma ngeview yenu Bengifuna ukwengena kweyiningi izinto la eyikhuluma ngale inhlupheko. Ethi ngiyibale nje sasungena emavesini. Akuzona zonke inhlupheko ze tribulation eyizobe ziwulaka likaNkuluNkulu. Baqinisile mabethi uNkuluNkulu ngeke athulule ulaka lwakhe phezu kwabazalwane nongeke. Kodwa akuzona zonke inhlupheko eyizobe zenzeka ngalowa 7 years eziwulaka. Ezinye nje uMathew 24 verse 12 futhi liyakuphola uthando ngenxa yokwanda kobubi. Kuyobe nje kuyisikhathi sokwanda kwelawlessness. Bese ngenxa lokho kube nenhlupheko nakubazalwane. Kuyobe kuyisikhathi sepersecution. Hayi ulaka likaNkuluNkulu nje kuphela, kodwa siyobe sihlukunyezwa abantu. Ngakho akusilona iqiniso ukuthi masithi siyobe sikhona, sichaza ukuthi siyobe sithi uNkuluNkulu uthulula ulaka phezu kwethu. Kuyobe kuyinhlupheko nje lezi ejwayelekile futhi ibandla selike ladlula kuzona in the past. Kodwa ziyobe zi-multiplied ngendlela engakazibonakale. Namavesi amaningi ke uNkulunkulu esifundisa ukuthi asibe ready ukuhlupheka bangcwele. In fact, ku-Revelation 2, njengoba kade sifunda khona ku-Revelation leya vesi, khona elinye elithi, chapter 2 verse 10, ungakwesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. USathane uzakuphonsa ejele abanye benu ukuze nilingwe, futhi nizakuhlupheka iy'nsuku ezilishumi. Thembekani kuze kube sekufeni, ngiza kunika umqhele wokuphila. Manje sithini ngaleliyana? Sithi uNkulunkulu usithembisa ukuthi songena enhluphekweni sonke. Into engiyifundelana nje ukuthi leliyana alichazi ukuthi sokhishwe enhluphekeni, lichaza okunye. Likhuluma nebandla laseFiladelphia, just like leli vesi likhuluma nebandla laseSmyrna. Bona batshela ukuthi bazongena enhluphekweni. Enye into yenza bazwane babone le view yokubuya kukaJesu ukuthi isebenza kangcono kulento ukuthi uJesu angabuya noma yinini. Le yama isebenzi kahle lapho. Ngoba mina ngikholwa ukuthi kuno 7 years before uJesu abuye at any time. Noma ngingazi uyoqala no 7 years, mhlawumbe ungaqala after 3000 years or ungaqala namhlanje. Kodwa ngikholwa ukuthi there's a gap ya 7 years yokuvela komphiki Kristu. Okungahlalike kahle nama emavesi kufanele ube nendlela yokuwachaza, ngoba iBhayibheli liyasinika umqondo ukuthi asihleze si-ready. Noma ke ngikhole ukuthi ungahleza u-ready noma ungazi ukuthi u-7 ezoqala nini. Kodwa labazalwane bathi no, kuzomele kube khona okunye ukubuya before u-7 years, ngoba sikwazi ukuthi siyazi ukuthi there's a 7 year period. Bathi ngakho bethu uJesu uzobuya kabili, ngoba then angabuya noma yinini, bese uyaqhubeka futhi 7 years bese buya qhama. Ngoba khona uyabonakala ezwini ukuthi khona izinto okufanele zenzeke before uJesu abuye, kodwa futhi uJesu angabuya noma yinini. Manje senze njani? Mese bona bavele bakha ukubuya kuthu ukuze abuye kodwa ayifezeke nezinto before abuye. You understand the linking? Ngifuna ukuya ngasekuphetheni ke manje. Manje inkinga ziningi lezi zinto la. Ithi ngisikipheke ningathi ngoba bengenzelela ngiphelwe isikhathi. Bengisafuna ukusho ukuthi indaba nibona ngale ndlela nibona ngayo. Kodwa njengoba bengishilo bangcwele ithi ngidlule le. Mina ngikhuliswa amadoda afundisa lento le. Engiwahloniphayo, engiwathanda ngenhliziyo yami yonke. Futhi okubuhlungu kumina ukuthi ngigcine ngifike kwi-conclusion engafani neyabo. Kodwa akuvumi ukuthi ngithi u-Second Thessalonians 2 awusho lento engimbona uyisho. U-Second Thessalonians 2 lo engingamfunda uthi mayelana nokubuya kwenkosi, inkosi yethu uJesu Kristu, nokubuthanela kwethu kuyo. Bese sikuverse 3. Makungabikho umuntu onikhohlisayo ngokuba aluyokufika usuku kungakafiki kuqala ukuhlubuka nokwembulwa komuntu ongenamthetho. Ngazama ngahluleka ukubona anything ethi lela verse except ukuthi lithi kuzoqale kuvela umphiki Kristu before kubuye uJesu. Amen. So ke nami ningizwele. Ngizama ukupika labathandwa manje. Ngifuna ukukhuluma ngeview yesithathu okuthiwa i-preterism. Ngiyisummarize nje ngaphandle kwemavesini amaningi. Bakholwa ukuthi zonke izinto ze-prophecy maqondene nokubuya kaJesu zafezeka ngo-AD 70 zonke. Ngakho asilindele lutho olunye manje.
Bengisathi ngiyafunda angakatholi ukuthi kanti pho yini ithemba lawo bathembeni ukuthi sofa bese mhlambe siyezulwini angiunderstand kahle kodwa bathi akukho kubuya kaJesu akukho mafa azovuleka sibona indodana yomuntu akukho kuvuka kwabafileyo kwenzeka konke spiritually ngo AD 70 lena ke bangcwela sikwazi ukuyithola rate le ngoba uPaul emayikhuluma ngayo kune verse engifuna ukufundela lona ke la encwadini ka Timothy musu skipa manje awusaboni nokuthi ukuphi Now it's a negative break from ukumemeza kwami. Well, it's a thing a little verse. 2 Timothy chapter 2. Lama yama views a canyon is opilsana now, except lay a preterism. Uti, chapter 2, verse 16. Gepa gukweme ukuluma gwezwe oguize. Goguba gupepezela ungamesa unkulunkulu. Ukuthi ukukhuluma kwabo kubhiphe njengesilonda somuna esibhucukayo okukhona kulabo ohimeneu nofilet khona abantu abakhuluma ukukhuluma kwezwe okukhuluma kwabo kubhipha njengesilonda iyalimaza lento iyangcolisa lento iyagulisa lento kuverse 18 abaphambukileyo eqinisweni bethi ukuvuka kwabafileyo sekwedlule futhi bachitha ukholo lwabanye Nokho isekelo siqinile esiqinileyo sikaNkuluNkulu simi siqinile sinalolu phawu luthi inkosi yabaza bangabayo nokuthi ilona lowo ophatha igama likaKristu makadede kukhu kungalungi uthi uPaul umuntu okholo ukuthi ukuvuka kwabafile sekwedlulile unjengesilonda esibhibhayo uyagulisa ngokomoya uphambukile eqinisweni futhi uchitha ukukholwa kwabanye kunomonakalo omkhulu owenziwa ile view ye preterism ebandleni ingakho akuyona into esingaphikisana nayo kodwa sihlale nayo ngoba kuningi okudepende ekutheni sikholwe ukuthi uJesu uyabuya mayingabuya uJesu singazukuvuka kwabafileyo kuningi okulimalayo kwi theology yebandla ngeke sikwazi so ke bakhona bayanda abantu abakholwa lento ukuthi konke kwafezwe ngo AD 70 ngakho u-AD 70 angisantshela ukuthi kwenzekani amaRoma afika a-destroy iJerusalem adilize ithempeli kwakuyi-event enkulu yona ebalulekile kodwa ayifezanga zonke izinto zokubuya kukaJesu njengoba besho labanye abazalwane ngakho le asikwazi ukuphilisana naye so ke la ekukhanyeni angisazi ukufunda lokho la ekukhanyeni i-constitution yethu njengoba ngisho i-pre-tribulationism iyabhalwa ngendlela yokuthi uJesu uzobuya sihlwithe ngasese kube nesikhathi somphiki Kristu uJesu abuye esezo set up u 1000 years wakhe ngifisa ukuthi sibe yibandla elingabangi izinto ezingadingi ukubangwa ukuze sikwazi ukulwela izinto ezidingi ukulwelwa ngoba siyakuthanda ukulwa nokulwela iqiniso siyaziwa ngalokho Kodwa kubalekile ungabe umuntu oshaya iboxing for everything. Ngoba ugcina usungathi nje unochuku vele wena. Ulwela yonke into. Manje bancwele angiyiboni impi enkulu esidinga ukuyibanga nomuntu okhole ukuthi ayikhi millennium. Ngoba njoba ngantshela uJesu uzobuya siyavumelana. Mhlambe ngizodinga enye intshumayelo la. Ngizomela banginike abefundisi. Ngoba ngiyafuna ukukhuluma ngezinto ezivumelana ngazo ngoba ziningi bengizibhalile la. Siyavumelana ukuthi uJesu uzobuya. Physically hayi lento yamapreterist ukuthi wabuya spiritually. So mbonehla. Ibandla lizohlwithwa lizoguqula imizimba sobusa kanye naye. Ma ukuthi kuno 1000 years akekho yo complain. Ma ukuthi awukho 1000 years after Jesu ebuyile nami ngeke ngicomplain. Ngoba ngiyobe ngi right ngathi whatever inkosi efuna sikwenze akekho yoduka ngakho ayikulimazi ibandla makhona umuntu obona sengathi 1000 years ukhona manje awuzuba khona in the future akwenzi mahluko omngako akuyona i reason yokulwa bancwele nale yokuthi bathi abanye uzosihlwitha ngasese bese siba sezulwini waliqhubeka emhlabeni sibuye sibuye naye ekugcineni seso sisapho 1000 years awukho engakumehluko kunalabo abathi akazukusihlwitha ngasese songene enhluphekweni bese silanda lapha ekugcineni sezo sisapho umbuso ngoba noma ingafika inhlupheko vele siyabekezela anyway abakholwayo ngeke bahlulwe inhlupheko noma ingabe bebengayilindele kodwa futhi mayingasasihlwithe ngasese laba bangakholisi uzohlwitha ngasese akekho yothi no mina ngifuna ukuhlala enhluphekweni wonke umuntu uyojabula sithathe enkosi we are glad we were wrong niyayibona le manje sibangani pho yini fanele sile sise singakwazi ukuphilisana sabazalwane so ke ngifisa sibe ibandla elilwela izinto zokulwelwa libekezelelane eyintweni eyingekho balulekile kangako amen so ke sisakuwe silethe kunokuthi sifuna ne-constitution yethu iyiveze le nto kungabi khona abantu esibavala ngaphandle eyintweni esingakwazi ukuphilisana singavumelene ngazo ngicela ukumala naye bangcwele ngingaze nilale nonke